maalinta raashinka adduunka waa maalin caalami ah oo sanad walba caalamka lagu xuso 8 Oktoobar si lan xuso maalintan iyo la aasaasii hay-adda qaramada midoobay ee qaabilsan beeraha sanadii 1945. Waliba maalintan si weyn xusay hay-ado badan oo danaya gaajada iyo sugnaanta raashinka oo ay ku mid yihiin barnaamijka raashinka adduunka, ururka caafimaadka adduunka, iyo sanduuqa caalamiga ee horumarinta beeraha WFP ee helay abaalmarinta Nobel B Prize sanadii 2022 la dagaalanka gaajada ku qayb qaadashada nabad goobo colaada iyo in iyo door hormuud ah markaasay iyo ku dhiilana roojiyowka isticmaalka gaajada oo ah hubka dagaalka iyo colaada. Laakiin bilaabo 1981 maalinta raashinka adduunka waliba markaasay la qaaday mowduucyo shalgadisan sanad kasta si la muujiya meelo lambaahintii wala ku qabada iyo in la biyo diiradda guud ee FAO oo sanad walba biyaasa biladaha maalinta raashinka adduunkaasi lan xusa waana lan hormariya sanad guurada. Cabdinuur Ibraahim, gudoomiyaha dalada iskaashatada beeraleyda gobolka Bay, iyo waliba usniin ku waramahaya muhiimadda maalintan iyo andhata guud ahaan beeraleyda Soomaaliyeed, gaar ahaan beeraleyda gobolka Bay, usocona faafaayay sidii korlan qaada lahayeen cunnada wax soo saarka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya.
Wali aan ku dhiganta beeraleyda geeka amal maalin kastaba wali waa lamba astaanga leey lamba maalinto leey walaahi horta bulshada Soomaaliyeed sidigiiba inay iska jarta beeraley iyo xoolo dhaqata iyo dad oo meel raayisa xeebo degow ka luumaysa marka wali in badan waan beeraleyda koonfurtan beeraleyda aan badan beeraleyda tan iyo layaana lama qeybo beeraleyda oo lamadan weba dhiniyaal jidigaas oo beeraley ah ibeerleeyto oo gudaan gobolka Bay digaayeen beerleeyto gobolka Bay digoon dhul jeed aan baahad weyn weba leeyeen lahayn mar dhul oo wali wal ka baha oo 700 wadanka raashinji haka baho yow waan haada jarti marka geek wali ku dhikantaad meel raayso intii lunkuzulna meel raayso beeragi lunkuzulna wax soo saarki aqabada iyo abaari iyo colaada iyo waldad hama mareen laakiin waleen ku dhiganta aranta intii macnaha sidii leey toban sidii noqdo doonta dilayr
Ahmed waliba wasa kumada ayaa beeraleyda ka dhaqan magaalada Tambaydhabo xarunta gobolka Bay walina wasaneen ku warmay ka beeraley ahaan doorkiyo kaleena koron qaado ka raashinka dalka gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya
tan kale maalintii raashinka adduunka maybwa walwili jeblaa xuso jaray muddooyin kunba macnaha xusaani
hayba muhiim u keetaa sadaxda macnaha qofka haddii isu baris ama maarne saxarada kirmaas haddii isu miska ama masoo raashinka wadanka isu aamano jaafur fure dhaqaatiirtaba may kaleeyin haddii aad dhaqtaran saat raashinka wadanka wadaniga isticmaal ama naga toy digirta ama galeyda naga toy misigada naga toy ma aragna ay nooc usoo ba macnaa dhowr nooc ku weeldhado korta raashinka oo wadanka ah ana may ba qabe lankasta anti gelinko beertis anba shaqadi bibladkana an la yacna galabti oo kala mas xilligo ma aragna yaab isbuuc kala laybu beero iyo abuurdan taas ka dhiri gelin fadi
ana kumada dadka buqtaale ku nool duuleedka magaalada Baydhabo iyo wali bayoon ku wareemana maalintan wali aan ku dhiganta sidii uu ku helayeen raashinka shalgadisan iyo muhiimadii lata in iyo ku bahan kutiir sinanta raashinka dad badan iyo inku kooyow iyadaha caalamiga ah iyo dawladaha
raashin walaan isticmaalanaya dambiyadnaana si ay walaan haysanay noo dhamaadeen raashin in badan aan ba haysana sida misgeed galeed digirta qudaartan qir iyo wayn baahanya ma haysana geeko way hala geeko ma helo geeko iraabtay oo quraan la duwada dhurkay gaadan ma leh miinki asha doosey ma helo war badan aan baahanado ilaahay ernaani halko hiraabti aan jeerin duwe dhurki way ka gadeeyay doosey miinki ashada soorta karsadaan ma doosey aan buurada karsadaan hoob leedada wadi walaasay ad helo karsadaas yala taanchu eedan dhabadan yimigaalada isin arkay tan shaqana ma leh qaamteedina war may ka haysada
ilibortu warshi dhaafortu bariiski baasadi wal gadamo ma wal gohoma bilidkin way likid degnya raaj gelay digir misge samaamada hiraabti hoob dibida burkale ilbadeesida walka gadee ashada amburis ambole isor hoob digirta galan walka darade hoob yoolis waan tihaki doolahal yalla ka karsade